Mimi nikimalizia niseme Bwana Sunkuli maneno ya usalama. Huyu Ole Tongoyo ako hapa. Si Tongoyo, you know what to do. Keti chini na Kindiki, kama iko shida kuja kwangu na kwa rais. Lakini mambo ya magari ya DCC na USPD hiyo tutapanga itakuja. Hiyo magari tutawapatia. And I want to thank the county security team kiongozwa na county commissioner and your team. Ile kazi mnafanya tunafurahia. Mambo ya pombe na bangi mnapigana nayo, hiyo wizi kidogo kidogo mgangane, na the few challenges you are having ya transport tutamsaidia ndio muweze kuwa effective.